your boy Wanjo.
Exclusive from Kwanzaa Music Lab.tv.
Kapena ni mbari wakuchechi, but still vanine na atiko nani wapusai. Na kikapena ni mbari wakuchechi, but still vanine na atiko nani wapusai.